dajimsafi.com.
Mmeshindwa kudecide nini mnataka. Nasema celebs wanapenda uongo na nyinde ukimbia kununua hizo kata. Mnani confused. Jai understand ile wave new fata. Wakisho achosha mnaza kuwacheka. Atichuki nani venye squeezy ya mechapa. Mnani confused. Mkisema stay humble nipunguze kiburi. But as soon as I act all friendly mnasema struko jipackage vizuri. Mnani confused. Mkisema kasongo one time kila place. But ukikutana kwa ma private function slogan inakuwa tena kumi bila break. Mnani confused. Mkisema wasani wasikuleto ya gava. What about teachers and doctors? Salary yao yutoka wapi? Tucheze undercover. Nani confused? How you wanna act like you don't take sides? Acting all neutral but towards elections. Everybody knows you gon' lean to your tribe. Nani confused? I mean, can you guys make a decision already? Juni kam juni nini munataka? Nani confused? Nani confused? Nani confused? Nani confused? Nani confused? Nani confused? Honest concern, sinipige. Mbona ile attention munapea lisha kanini. Msipatie Kristo la sige. Mnani confused. We all know ni juu munapenda ikus. Moro police chini ya maji ye ni bavard. Ata kidenai man, we all know the truth. Mnani confused. Vile fake artist anageuka critic. I love the advice. Lakini mbona wewe kutumia ndo make it my bro. What a pity, unani confused. Nezo double standards ime jam neti. Tupatie udaku ya bills iko pending kwa seni. Tutaki jua who's petty dating. Mnani confused. Vile online muna shine na wanisa. But kwa crowd now vitu ni different. Jumti kutana mnapigania picha. Mnani confused. And you know what these little things do. Mnani changanya na story ya forex. Ati sai forex ime kwa sim tu. Mnani confused. Maneno haya jiji si mageni. You can go ahead and call a brother fat. But don't call a lady big. Itaito body shaming. Mnani confused. When you say I don't like guys from the ghetto. Never look invested for every single detail. Ya yo collabo ya Dina Patelo. Mnani confused. Ukisema
Ojeta ni bianyota.
But we all know you ain't got nothing on your name. Ukonjano me beat no me sota. Mnani confused. Is it excuse as well as you ni chosha. Yoni nyota gani utaibiwa. You a lazy ass punk. Ebu smama uwendo pige mboka. Mnani confused. When you got my money and you don't pay it back. Tena kona alpha kirka umechafua meza. Umekamata diva akona Nani confused. Vile mnapea ama criminal pass. Then you ignore a good dude. Alafu kiki kurambo nasema all men are trash. Nani confused. Nani confused. That's true. Nani confused.